This is where to blow it up a Q-Bass. SR,
it's the real one.
Na team beat, let's go.
Tadikwa tembo koshi, tadikwa tembo koshi. Tigelo tapane bambo koshi. Tikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama
tunkunjaka. Chivapunzisama fwete
chivapunzisama
young bitch
tet kuvirimba
fula
madansi bomba.
She got a big nani katundu munga yang jipa kuenda ni tunku. Come closer, come put it on me, yeah. Twerk it tap down baby elo wakutambe gani ya muklab ucha soko ni sabaya wakaiche wafekcha watayila kuwaya paliche fema niliko tight niliche mumamba na ni munga ntine kite round after round ana kongola kalova ingene samo son sese na fola mbuyo che kulu munga pola ukadi za mufyoli za kufyora.
Talikuwa tembo koshi, talikuwa tembo koshi. Shigelo tapane bambo koshi. Tikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama
tunkunjaka. Chivapunzisama fwete
chivapunzisama.
Chiri addicted kuvirimba fula madansi bomba.
Change na mklabu no bloke sapaya mova na virimba kuliche vinjema nkwala vikadi kuchitika ya enda malaiti. Chiri na katempa monga oko pa maleji ne nilipasaiti nifuno kwa tamo tachi chini ya I don't care maringa paliko kangwe. Mufumo sidiza na mpaka pungwe no chicherelela kuseni mpaka na ode chifina tupai sisi notifa mabela. Midu finger kuwa kaiwa chikwela na mbomfela tumaluma wakamba tisichi mfela makolo walitekanya ni chani uzafela yoi.
Talikuwa tembo koshi, talikuwa tembo koshi. Shigelo tapane bambo koshi. Tikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama
tunkunjaka. Chivapunzisama fwete
chivapunzisama.
Chiri addicted kuvirimba fula madansi bomba.
Tatapo kadansi kogona pansi ukukulira na tioka ya jayikashi ineva nikola nambo fula shati. Hello Rwanda no kunotifuna wosunga punga muri benda lama isipeta muyambo piapo pisto ukani zapo pwanji pari ichi chuone kaniti siyo noka engine chifanika service ichitinga fomo sidi zila na pasiti maka makanga tina mwamoka power mwana peru case ndise wakumawa sininga embekeze yo time kufika ineva nikola ningola ngana pafika.
Talikuwa tembo koshi, talikuwa tembo koshi. Tapane bambo koshi. Tikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzisama
tunkunjaka. Chivapunzisama fwete
chivapunzisama.
Chili addicted kuvirimba fula madansi bomba.
Seven riders in the building. Mr. J, I Media Bro, OTS, Savannah Rand Media, M Studios Agaj,
One Touch,
Sky J, Damn Diesel, AJ,
Wise Son. On top, I say, man.
Face the real on the beat.
Zedwap.com.
Yeah, I love this Mr. Real beat.